like the moon and the sun. She is worth more than gold, like the stars in the sky. She is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imamaya Bwabaya Ngozi Chuku Bunkeya. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. Oh yeah. Imama ya bwawa ya. Yeah. Ngozi chuku bunke ya. No. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kuno dia niru. Obidia. Mwanyi manaria onyomamo simujisi kenolo emesi ogadima imama ya baba ya yeah ngozi chubu bunke ya baby mo. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. Ngozi chuku bunkeya. Yeah, she's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko.
Original Mr. Flavor.
Do I know?